Hello, 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 Shani, baby, hello.
Hello, Shani, baby.
Hello, 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 Shani, baby, hello.
Hello, Shani, baby.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako.
Umeukambako.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako. You do, see you, baby. You do, do that, baby.
Shani,
si mama, usiziri songa ngeuka nyuma,
utaniona baby, usiumize moyo wangu,
mama, nakupenda, tena sana, nakupenda, tunapoendana, tunaendana,
na tunafanana, sio kwa kupenda pia, utenda, mandani wangu. Amani tunde nyumbani, mandani wangu. Amani tunde nyumbani.
Hello, hello, hello Shani baby, hello.
Hello Shani baby.
Hello, hello, hello Shani baby, hello.
Hello Shani baby.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako.
Umeukambako.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako. That you, baby, you see, I see you, baby. Kipenda choro moyo wangu. Solidarity, soulmate.
Shani.
Shani baby, hello.
Hello Shani baby.
Hello, hello, hello Shani baby, hello.
Hello Shani baby.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako.
Umeukambako.
Kipenda choro, moyo wangu umeukambako.
Umeukambako.
You see, I see you baby. You do, do that baby. You see, I see you baby. Kipenda choro, moyo wangu. Solidarity, soulmate.
Shani.